and never who notify members boss. And who will la corona and the carne volde the chemical tano ke hadara, ke vanduva sali, seva lata huvela, yalapa, mukisena burwa, wa corona, wa suspend the National Delegates Congress, paka and the polimota angasta. Nga Hussein Hurio, while in the lenga, siya mahuisa le kupange nga huendele veni ne mwishmiwa FLE ne the team ya mwela mwishmiwa governor of Bungoma mwishmiwa mwini kubwanabala ndwe kutano le wajafo le eku eku ya mwela ya feila mala kumukutano kwa mwako management ndine ndi nek kwe hala mwene kukotas kwa suspenda mheshimiwa Steli na mheshimiwa Omunyinyi na mama kwa mabusikia walisingia Mutere. Kwa amila hao, kakande, niko nabonanga ewa utu kwa utu wa magazeti. Nekalikone ende, any basis, mshiri ya tau. Nisiyama siya Fort Kenya, kia alindile, taimu, elola, langane, uvene ende NDC. Nga party leader na kachule nende national government kuwa reva mbu mekwenya kule NDC FA kupanga kuriena so that kwa kuofenda protocols the corona tawe wali ndile response. In the meantime FA nga tukiyama unayendelea nende kazi management di mitanga ata PGS Yama, Elihe Mita, Mchuli Sibui, members of Parliament of Fort Kenya, the PG, and remember Holine and the Vafunge, Kumina Tat, out of those, Mweshimewa Mwenyinyi and Mweshimewa Selivunga and Vahuska and the Kapa Wakeku, the rest is very steady, very intact, very faithful, loyal, the ideals is just Yama, and the leadership is Yama. Wabane kumukuta no mchuli, of course, holine ndo mbunge of work of chai, all ya and well, lakini always ya romanda apologies. Nekumalile will make public nisio PG entitled. After PG, wabane ndo management, management diyo sila tisaida the direction inga kwa kuchene stiamu. Nenya kubo lava ndo la Fort Kenya. Fort Kenya eli heritage EFA. Fort Kenya tulisiyama siya kitaifa. Siyanji siwa nende serious, democratic-minded and focused people. Omwa amnu msahulu Jaramogi Oginga Odinga. Omwa amnu msahulu Masinde Muliro Papa Wefwe siyasa. Omwa amnu Kenneth Matiba history yewe manyahani. Omwa amnu Ahmed Bamariz kwa Mombasa, umu anawewe, ali member of Kenya kwa Mombasa, umuza ulu wele kamula. Nebavandi vakali, umu ashimewa wa Maraki Jana, ashimewa Paul Mwite, ashimewa Mitobi Manyara, wano kwaosu vandi ya siyama, malavasi linda vulai. Kama ya kama mfot Kenya, nebapani latika, Mheshimiwa Raila and Hayati Wamalwa, Vice President UFA, Mukamanyi. Bandu venya kuwa naka kastiyama, banule stiyama. Bahilu. Mheshimiwa Wamalwa kati la stiyama, heyo mbonga nasi kola, niyo kola, niyo kuli, very proud of. Lulu mbuji, lulu yuhele luno, uwasili sanga luo, luluwa nani ya Wamalwa tika. Nevenya huu nula siyama. Venya huu popuzi siyama. Basiru mekele mungi la evu la maana. Kwa andwefwe. Basiru mekele hucha huu pepei ya kisiasa. Esengo umu ayofu Kenya siyama siye vandwefwe nende. Wa Kenya nisibali mbosu kila kuline nende. Members across the whole country. Mekulafu kila mwinyawe kwa kuona kata siyama. Uwe ya lavandu wa vindiva taru. Kamelu kava andile kehu onaka uru kivwe siyama ya ba siru mekhile go tsa go enja le go ba enja tao
arafu
le go enja ba enja busa lakini ba le go Kenya eve ga nio liaro ndio bantu be ba hambo ke mo ba cha bundwa
no 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 mami weta ngoro sina sikira ka ba mo bora muri corona ya kile go imisha buri isindu go gapange ba dai pati ndibo ba endele ya busa paka bona go nende ba li NDC tarehe 21
enene ini murusungu balanga ngabali defiance impunity and recklessness baba solelwe bana mheshimiwa estelene na mheshimiwa mwingine nende mheshimiwa governor of Kop bana balanga zabindu olifano bahamanye bali sheria mukenyi nota kwanza newenya ulanga NDC kolonda nende katiba ya siama ovanende kumukutano kwa management management kwame ka recommendations chacha kunek nek yame ka recommendations chacha ku general council ye yavis ya chi recommendations cha ku NDC ku huvisia and the operationalize including kuchenja katiba ya siama kama mwenye kuchenja katiba ende kucha kuwa national officials kama mwenye kucha kuwa national officials mwola e notice niyo mweshimewa ya tayeli kasa yenye na aramu itapeti eli illegitimate as far as we are concerned kila mweshimewa ya tayeli ende mweshimewa hawa mninye na vea ngilama kwa keku management ya siyama ende neki yava suspender
chairman, I never mark Kutanaraka, but I'm a collector. So,
nayo yihumeka shiwambo protector siyama sino siyama zote zilizia weta ngula zilizia ite Dr. Seli zilizia mwishno mwini zilizia vandu ba Mount Kenya anga members kukwa ama kukwale niyo chairman uwe kumbali nyonyo ali paka Turukana niyo chairman uwe kumbali Ewatoni ali kukwa ama everywhere kusia niyo chairman uwe kwe Osorali paka Lamu niyo chairman uwe kwe Harizi ali all these chairmen valisi tedi musiama valisi